Tulikutana da sweet kona, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wao kijiweni wala ndete. Chochoro na kona kama zote, kama kweli nampenda basi twende. Na kuitajiwe, tuishi sote siku, nina wewe. My youth kazaliwa, Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest car forever. See anybody knows, never knows, cares or never. Know how far we came hard, but together. Some days we get lit and play hide and seek. Tumboni ninjai, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, oh hi familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes, see my whole life. My you show me love, in the low life. I rise and fall with my Lola, Lola, Lola. Why me fall? Lola, Lola. My love kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, tunzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, tunzo kantunukia.
Oh, my African lady,
cause we are the Nerimo.